yeye yoa duniani sema
Apostapiso vya hiya kama Tyson kucheza rafa imanishi weni mtafto never kaa nywele ya Samson kura piga ni kuchafua tu pinky finger na inkia blue hizi vidone zimekonda kwanza zina strango shingo zimeno na kwa kunyakua hata hame natumia petroli katuktu nini special kuwa usu chacha ina chaku offer ispokuwa kikapu offering judiciary ni scarecrow inatisha lakini yezi uma mwana siasa dueling for power mugina full of it crumbs kwa ezi gawa
yeah. Who is the blame?
Nani huyo?
Who is behind this? Who is in the shadow? Who is in the shadow? Who lights the flame of this raging inferno and watches from high windows?
Manipulation ku get manifestation machines kwa industry zetu zinakutu shelves za supermarket huku zimefurika European Union goods tuku corruption imelemea justice nguvu mtega panya mwezi winda nayo ndofu public itajuaje wasani kio cha jamii ime crack hawatumi vidole ku point out mistake instead wanatumia kusnap kwa pizza crack oh hey tulivuka na gunshots satuku pama sky na fireworks freedom haitaji pastors na imam they live on their knees I'll see
who is to blame who is behind this who is in the shadow
nani hao nani huyo
who lights the flame of this raging inferno and watches from high windows I'm